dihambile, dibonile, abanzi qelele, banzi nile. Ndingafunanga, ndingabuzanga. Ndiza kundiza, ndiza ubuya, ndiwufakele intliziyo yami, uze uyenze mzulu ayona. Ndiza, ndiza undiza, ndiza ubuya, ndikuphathele intliziyo yami, uze uyenze mzulu ayona. Ndiyahluleka ingqondo yami iyakhawuleza kuyehlwa kuyasa kum kuyavana andonakele ndiza 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 ndizabuya ndikuphathele intliziyo yami uze uyenze mzulu ayona. Ndiza ndiza kundiza ndizabuya ndikuphathele intliziyo yami uze uyenze mzulu ayona. Ndiza ndiza kundiza ndizabuya ndikuphathele intliziyo yami uze uyenze mzulu ayona. Ndiza ndiza kundiza ndizabuya ndikuphathele intliziyo yami. Ndikuphathele intliziyo yami uze uyenze mzulu ayona. Ndiza 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 ndizabuya ndikuphathele intliziyo yami uze uyenze mzulu ayona. Ndiza 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 ndizabuya ndiwuphathele intliziyo yami uze uyenze mzulu ayona. Ndiza ndiza kundiza ndizabuya ndiwuphathele intliziyo yami uze uyenze mzulu ayona. Ndiza
Uswiyenze mzulu ayona.